attention. B.O.B. once again. Timba, let me talk to the world. Wanakwenda kwa mita nyingi lengo kutafuta maji. Metaja msingi bado mwisho babashaji. Wanachoka tu kusema wajuagi. Ukimwona anacheka jue mwana na mfariji. Wanatembea mbali mrefu na kuni mtoto mgongoni. Anafanya maradufu anapata msositu mbongo. Wanaongea na wasibu wasikiliza silano. Natamanya we mabubu shindo tamka mdomo. Wanatembea kiuza mili lengo kutafuta pesa. Familia zinasubiri na bado nanyonyesha. Nafanya kwa jasiri shida zinapeleka. Washachoka kusubiri dunia ishawachoka. Mateso mama Afrika yamengusa Mr. Melo. Nitasema nitasikika cause nimetoka ghetto. Mama don't cry, futa machozi usilie. Hata ukiniona mbali nite labda nisikie. Natizama machozi lako kwa macho ya loma nyavu. Mimi mkombozi wako nilokuja kukuletea wokovu. Wakupe heshima yako wale wanyesha ubavu. Mejengwa ndani yako leo hawana usikivu. Mangaribi vijijini wanaongezeka. Wana haiba mchana mrembo na keketa. Mila za Kiafrika nyingi zinakandamiza. Tulia mama pika bio vita limaliza.
Yani matatizo anasema laba kesho, laba kesho. Wani matatizo mwanamke huyu yanajiri mateso. Yani matatizo anasema laba kesho, laba kesho. Wani matatizo
yeah. Hold on, we put it in a side. Don't cry together, little light. Strong woman, mama got a gut. Shikeras in a war, mama for 9 months. No abortion to how we start a war. She's on the money stage, I ain't waiting for daddy. Then I shift job under God is guided. She stands home late, daddy beat up my mama. I can't tolerate this and end up like a drama. Government dead, humanity corrupted. Together protest but no bloodshed. Swaz says no, it's now revolution. You're not alone, my hand reaches your resting life. Single mother's baby, risking life in either deal. Tears on the side. Can't handle gang, she needs a help, but who is there? Mama don't cry, B.O.B. is your savior. No life is cancer, just killing her. So she told me neta for mama abusers. Honest beast, I ain't joke for Jesus. Your ever brave mind, great God just gave us. So as they mellow, we fight for divas. Now they speaking a plaza on her mouth. Future got shadow, life no more wars. Mama got special spot in my heart too, no. I heard the little young girls tripping in casino. I wore my stuffs. Got rape, no love, no peace, hopes are dead. Can't run if you can't see what is quiet. And if it's track, mama, Mr. C. Yeah, I'm
tunaweza vyo vina aira.